Mwadi abeyo Inawubu bako kuvira dala Mwese ntukuvu Tumidwa mwenye omunda kulu Timulongo sepisa Mchawe nebi ebiba wabia Yakalu ya goza Ebinyisa nebi ebisa nyisa Mkera kuncha nange Neneva za katonda Okumpo obulamu Obutali konti kukulirira Gwensonga chijowa Ekugano kumotendereza Kazole daluoba Onoba kombindi olimba Dunda mulunji Magemuli da kantu Chirunji okasime Toba showo mutomi Baibe gambie Kyalisima kukamtonede Eye katata Kwali yongira kalala Wanamuse chikuru Sente zezi tuzunganya Uli omu mchitiche Laba bove mbalo la genebi Ebula ya banji Ave wande yokuwe cheyo Nava sibe mitima Ave wayo koro ujiasi Ngoku asiza rupia Yetu ni enyu manyo Wabula gwe ya iwa Uloku vendu somusai Manya wali yobulamu Kukomerero ya bunobolimu Koli konko na kuolu Walibange chikero olisendo analuti Yele setima Nobu tagaliza bando Tabi agara yezu Nobu tasanyi wasoveza Mukwano kugota Uloku mchalo limba Nile vya simpe wo Uro wa mwagendo kukumula Yasumula yezu Nalize kunjekere Omula westani Weyari asimye Mwavo mbunji Nampaka santo na maganga Wekwase yezu Yasinga boi tabaruku Ebi intu vya simpe wo Ebi te visana wo Ngateje tugenda Yeri empera mubyokozi Wateisa bulungi Kusiku nukulagula Beyene kulinze Yoli rumira mwatu obujiji Chifonjo cha tabu Oliva mkuwa njaga Nenyonte kute Mpaugula valijayo Osekerelwe mburumi Ngapave omutonzi Omwana we yezu Bevalibera musanyu abaimba Zendina mwesubi Tibendibe singi sibula Nenjole kera jali Mukoti okuoze misango Aliva kumpinange Sane pulida segu ya Nga wachikoli Asingo kuoze misango Yenga lwachisi mwagala Yange mulire ndongo Kwensula nendia Yengule ngoyo kunyirira Edobozi yampa Nungi mubu imba wemba imbira Nungushala yampa Netuzala njula bagumba Yasumula yesu Narize kunjegere Omula westani Weyari asimye Mwavo mbunji Nampaka santo na maganga Wekwase yesu Yasinga moita waruku Akusubia sonyiwa Chatu tondelu okusubia Mpau mutukufu Tasobyanga ko muzula wa Olaba ne Yesu Amusa kuninga Eva sonyi wa maso Gatata we muunda kuru Yokana mu Bible Sula monana Na inie kulembera Mpaka kwesemba yo Soma obulungi Kwese timba umula muzi Okendeze tima Obango sale misango Aba falisa yo kuru Baku ato mundu Bamuleta nena buki Ngasimu fungize na kamu Yari mchala yenze Yari yesu nga baga natibwe Gama teka gamusa Gali ya makamwe Chomu kaza yenze Kumusaji omulala Mugurumi omunji Yari akasukiru wa maingia Kutusa luafa Nei yesu ya badamu Mtiatakolanga kwecho Yabamu kubejija Mubu suavu obunji Kalinga kasobu Uwechi bombi ambwa Memuru labe sesa sesa Ngavu nabe sanze Mtiata yenda angako Tamwari mwabu Walabie nyala muzobu kambwe Suwagidense mwecho Timwabaze misango Mba wade betu Mugende mumaso kusobia munkwate bulungi badde nga mulise ttala nti omusobya gy'oli omyumyula nga bambyolekamu yansumulula yesu nalize ku njegere omulabe sitaani eyali ansibye obwavu obungi nga mpakasa ntona mbaganga weekwase yesu yasinga bw'oyita abalogo bwatusoma sande natatya bazadde bo saako abakulu ku ntikka ey'abakulembera tobaamu ssuubi tigwolifuna empeera manya nti teri bukulu watava eridduna katonda musembeze emitima erinza abayimbira okwate byeŋŋamba tubamma yezu osobola maloboozi malungi tuyimba okukira ennyonza tyozanna ozanna 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 obwesigwa bulungi n'obutazza misango tobba toyenda amateeka ekkumi ogoberera enkwesi ennungi toyiwanga omusaayi weewala obwayuda eyali amu yezu olukwe ozanna 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 ozanna